Kabiri kwa nobody can run. Leka mbele yo bodyguard. Mkube kunga kazi gonga siku vako. AI Mukwano yo chade every year. Mobino mbibu kanga senior. Dienze uo ye kwe kwenina. Yeah. Woman, better my super. Yeah, woman, better your super.
Me and you forever.